Purchase your tracks today.
You are mimi bila we siwezi vumilia. Baby, unajua mimi bila wewe siwezi vumilia. Umeshika nafsi yangu na moyo wangu tumeviteka we. Ushanikabidhi nafsi ya moyo wangu vitu umeshika we. Sina nyenzo, sina vyanzo, sina penzi, sina mwingine, yani wewe tu ndio na kushika kama glasi, sije kupasuka we. Oh mana nashika, sije kupasuka we.
Purchase your tracks today. Tits on tatties, baby.
Mapenzi yamechanua, mapenzi yamechanua, mauwai mapenzi yamechanua.
Purchase your tracks today.
Yeah, we know way to miss you, Papuja. Yeah.